Being boys.
Being boys. Bonkers music.
I want to marry you, baby. Kumeni weza weza. I want to marry you, baby. Nisijete reza reza.
I want to marry you, baby. Umeni weza weza. I want to marry you, baby. Nisijete reza reza. I want to marry you, baby. Umeni weza weza. I want to marry you, baby. Nisijete reza reza.
Si ukingata ngata, nduna reta reta. Siri ya mtunga na ijua kata. Wano kufata fata, watakipata pata. Yani kama mbwa mina ngata ngata.
Tumetoka mbali sana, wanaulizana. Eti nimekupenda ya nini mama. Acha waseme bwana, siya tutuachana. Yani paka milele kuzikana hey.
Nikiposti picha Instagram, like kama zote. Yani mambo kwetu ni bam bam, furaha kama zote. Ukinita faster na kam kam, staki ni kukose. Tabia nzuri ya kitare salam, furaha kama zote baby.
I want to marry you baby, umeni weza weza. I want to marry you baby, nisijete reza reza.
Wishi ninge kuwa na mari, pesa nyumba gari ninge kupa wewe. Ila mini na mapenzi ya zati, na kupa moyo wangu miukae na wewe. Chonde chonde penzi usije saliti, nichunge kifalanga nisije bebwa na mwewe. Isije siku nyumba ikawa kibiti, kutwa vita vita kama Idi na Nyelele.
Weni fundi wa kulamba unangata ngata,
wako si banduki na nata nata. Wanoko tu wako mekoko fata fata. Mbio unanipenda utoniacha hey, yeah.
Nikiposti picha Instagram, like kama zote. Yani mambo kwetu ni bam bam, furaha kama zote. Ukinita faster na kam kam, staki ni kukose. Tabia nzuri ya kidale salam, furaha kama zote baby.
I want to marry you baby. Tumeri, baby, baby, baby. Nisijete reza, reza.